byo kuri uriya mutegarugura gatabyara imana ya arakwirirwa karengane gakomeye cyane kandi akwirirwa n'igihugu kitwa ku cyatembere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu amaze imyaka 27 mu Bufaransa abaho ngaho aba mu kangaratete kubera biraye bagumye kumutera ku mutwe bikaba rero bitangaje ko mu myaka 27 igihugu gikomeye nko Bufaransa cyaba mu by'ukuri kitarabasha kuba cyavuga kiti dufite ibimenyetso turamukurikiranye cyangwa se twabuze ibimenyetso muri iyo myaka yose nuko natwe tuzi dosiye reka tuyihagarike ahumeka agira amahoro abashe gukora ibyo abasha kwikorera nicyo umwunganira yari yasabye kuko idosiye abahagarariye abacitse ku icumu batangije yo kugira ngo bamuburanishe mu Faransa imaze igihe ubwo rero hakahibazwa impamvu yakomeza gutinda bamubajije inshuro imwe gusa hashize imyaka 5 bamubajije ariko nabwo ntabwo bigeze bamuhamya icyaha kugira ngo bakomeze kumukurikirana niyo mpamvu rero umwunganira yasabaga ko niba nta bimenyetso bafite idosiye bayihagarika bagasaba urukiko ko rwavuga ko atagikurikiranwe noneho agatuza agaba yakora imirimo ye njye mbona rero ubutabera atarimo kuhabwa uko bukwiye
ariko se mu mategeko hari igihe ntarengwa cyo gukomeza gushaka ibimenyetso mu gihe urukiko rwabwibwira yuko rufite impamvu zigaragara zo gukomeza kubikora gutyo
icyo gihe ntarengwa ni abacamanza bagomba gusuzuma bakurikije ubushobozi abagenzacyaha bafite bakurikije n'uko idosiye babamo yaba ikomeye niyo mpamvu abayifitemo inyungu bagomba kubishyikiriza urukiko kugira ngo rurebe uko idosiye imeze niba koko bararengeye muri gahunda zabo kugira ngo babe babasaba ko gukurikiranwa byahagarara.
Uwunganira Madamu Habyarimana Maître Philippe Meyac avuga yuko ubucamanza bw'Ubufaransa buramutse butamuhaye icyo yifuza cyo guhagarika ikurikiranwa ry'uwo yunganira ashobora kuzitabaza urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu. Urwo rukiko rw'Uburayi hari icyemezo rushobora gufata kirenze icy'ubucamanza bw'Ubufaransa bwabo bwafashe muri idosiye.
Umwunganira afite uburenganzira bwo kwifashisha rwa rukiko rw'i Strasbourg rushinzwe kureba n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa muri bino bihugu by'i Burayi. Gahunda y'Ubufaransa niramuka irangiye mu rukiko rusesa imanza uwunganira Gatabyarimana afite uburenganzira bwo kwifashisha urukiko rw'i Strasbourg.
Innocent Twagiramungu y'impuguke mu by'amategeko ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste ndagushimye nanjye.